button on the beat.
In crazy, hustle. I'm a winner. Wemba winner. Teba kulima. Abasika deva loser. Bring bang bang bang. I'm a winner. Wemba winner. Teba kulima. Abasika deva loser. Bring bang bang bang. Obulungi bwokati bwe ky'obomanya ku kyalo kuliko omusajja kubonyabonya mutayina bambi wakulabira okujjako mbirooto mwakufunira ng'otambula teweebonga naye bwe nkutunuulira n'obwongo obuwunga nze bamanyi nti nepanka naye gw'olukulaba kamalala gagenda ky'obomanya gwe wankwana lwaki bwe nkutunuulira ennyo nawe wekanga nalubanse ogw'okulumya twagupatanye bali bakaabe kati omuliro kaguzikira omusana gwake nga tusula wamu nkutwale kwawe ebidongo kabibwatukama tumagabina bwembanawemba wiina tebakulimba abasigadde baluza buli bang 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 amawiina bwembanawemba wiina tebakulimba abasigadde baluza buli bang 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 obwedda ndi wano nkulindirira n'obudde nabo ndaba bugenderera birowoozo bintwaliriza leka nsuubire nti togenda kulwa kawatoka kagombuke neesumba ebisobyo ebyo ebyendege ebyomoola werekereze by'obadde ogenda okola tiro kyaleero nze nkubeera enniya akabiri katono sikini bugalo akabina kitalo tuli ku mugano babuli wabo wabo ate tino kitalo kabyana kawago tuli ku kitalo ogw'okulumya twagupatanye bali bakaabe kati omuliro kaguzikira omusana gwake nga tusula wamu nkutwale kwawe ebidongo kabibwatukama tumagabina bwembanawemba wiina tebakulimba abasigadde baluza buli bang 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 amawiina bwembanawemba wiina tebakulimba abasigadde baluza buli bang 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 obulungi bwokati gwe ky'obomanya ku kyalo kuliko omusajja kubonyabonya mutayina bambi wakulabira okujjako mbirooto mwakufunira akabiri katono sikini bugalo akabina kitalo tuli ku mugano babuli wabo wabo ate tino kitalo kabyana kawago tuli ku kitalo akabiri katono sikini bugalo akabina kitalo tuli ku mugano babuli wabo wabo ate tino kitalo kabyana kawago tuli ku kitalo tebakulimba